be on him. Son excellence is coming. Everybody, everybody, son excellence is coming.
Can I be on him? Son excellence is coming. Everybody, everybody, son excellence is coming.
Come on, paral sebe la ci bir gem bi. Jox len ma sen lengue ma deju kasak len. Tasu ko di ci rew mi ñew bu tasal diw bi. Ñoo ñu lay fa xes bu mu set ñew dekk tasu len. Jembek sabar law be ye ko ya biñu bëgg yi musu fokk mu jaak ci giwe
jembek sabar law be ye ko ya
lolu day dëkk
biñu bëgg yi musu fokk mu jaak ci giwe
mané tagga tax def du wër xetax dama nit tax ak di tax duñu ben non man tax bali yalla tax li tax ba tax ba tax tax mo tax mu tax lay duma lettre bu ndaw ko juma ci poste kin duma ko li duma lettre bu ndaw
lay ya juju kelam ci